Ruva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Waishatu akadomo radio ya Chuveuwa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Rwemo basuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Yende mugitagara cha Mtumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mwere kaya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mironeza rero nshuti muduteza amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu, cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka, hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe ahuri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki? Iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu. Bushari na Aline Sano, abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie Wirweneza.
Amakuru yawe makuru
ni meza, ni meza, wowe uri hehe?
ndi hano igoma mu Republika Demokratike di Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Nabintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo kubona biteguye kumwaka mushya muhire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabakire?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo nyise hano mu Kigoma urabisanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi kibi bwose kuko abantu bose bose abantu bose abagitarisha muzuri ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino y'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, ntabwo twavuga yuko umwaka mushya uzatambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracia?
Ikintu cyo nzibukira kuri uyu mwaka, uyu mwaka mbega muri make ntawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Kora Mujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidore Kiboma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imakisi n'abari kutwumva bose murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye n'uzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakozi b'Ijwi rya Amerika w'Igoma.
Urakoze cyane, nubwo Ikinyarwanda tutakizi neza tuzagomeza kukiga.
Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirwe neza.
Wirwe neza
ariko aya ntabwo ariyo mazina yawe, Holly Smoker?
Kuda dagatazirana ku mukirundi niko bakita
dagatazirana. Ubwo kahereye kuki iyo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni byahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego,
biba bivuye aho kugira ngo bantazira ako kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nitangarbe, nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westland ndahabona ni hirya gato ya umuji wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
uratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabo yo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu abariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noel yari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago bakagenda kugira bizirize Noel ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze
Ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe
cyanjye transfinshuti hano mu mujyi wa Nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe cyateguwe abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza ni byinshi ariko haba hari inshuti umwanda kuzibanza ukagendaho mu miryango ukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe aha nyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha
umwaka nashimye Imana ubwa mbere bwobwo ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabunzigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni inyongera yayo niyo iyo izikumye aduteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema bari aho bakomeye ikindi ni uko nibwo mwaka navuriyemo mu gihugu hanza kubaha Westland kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi mbwa nicyo nshimiye Imana ikintu cya mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga ati Imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza muganga yani Imana yari kiranshiriye iyo nzira yo kugira ngo icyo nari narasezeye yari yansezeraniye ndayisaba gishoboke
hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaba uri kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said afite n'abavandimwe banje bo bita bajyana biscuit abaho ngaho ubanza aho bita kuzinda na famiye yanjye mu ncamake y'i Bujumbura yose aba mu Kajaga aba mu Buterere aba mu Irohero kwa Papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzukubere amatano bose
Albert nawe natwe hano ku ijwi ry'Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mugira umwaka mwiza aho ngaho
radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ese uyu mwaka wagenze ute umushya murawifuza miki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia wirwe neza
twiriwe nawe mwiriwe
yego uri hehe neza muri Zambia
mu gasantire kitwa Tongwe
yego
akorana nsanga ndangurira imirimo ya misi
yose niho ukorera imirimo yawe ya misi yose bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi
yego nkomoka mu Burundi
yego
muri komine Mugina provinsi ya Cibitoke
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka
imyiteguro ndabona ko abenegihugu bo muri Zambia barayirembeje nkaho mererewe ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona hariho aho usanga ngo bisuganya nkuko dutandukanye bavuga amafaranga abandi ugasanga mabu tandukanye bitegurira uwo munsi mukuru iminsi mikuru itandukanye
kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango abavandimwe bagahura kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute
kuri jyewe ndi kure miryango hanini byoroha mu mpera z'umwaka nkabona rose ndabangira kuri telefone nabo bakawuhimbaza uwo munsi mukuru n'ubundi naho njye imwe na imwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe ari nka icyo kuke tukagirira hamwe n'inshuti n'abavandimwe
uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane
kudawuhimbaza
uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kuri wowe wari umwaka umeze ute uranyumva Patrice uranyumva Patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda ndibaza aho dusanga ndiho ku bwayo Emmanuel wirwe neza uranyumva
ndimona kumva
uri hehe
utuvuga nandi mu mujyi Nyarugenge
Nyarugenge aho ni Kigali
ni Kigali
Kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka
Kigali amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli ariko bigiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite
kugitaho
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande rw'impande zose mbona abantu bafite amafaranga ariko urebye bayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru ubuzima ubu nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza nta bindi kibazo ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga
ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi
ibiciro ku isoko igiye kureba usanga ibirayi bigeze kuri 550 cyangwa ubona amahawe ari amakaritsiye yose gusa ibindi byo kuko ntajya nkunda guhaha ntabwo nakubwiye kugira ngo bimeze gutya ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abagoma ariko ugiye kureba usanga yenda kuko yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo ariko byifashe ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu runo mujyi badafite akazi gahoraho kuko usanga kurya kenshi birabagora
ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri noheli no kubuna narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunane kuri wowe. Narivuze ngo ibyo ari byo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunane.
Telefone yanjye rero ndabona kubera ko ari aka telefone gatoya ndabona moneto akayanze, ntabwo njye mushobora kuba murimo kubimba ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka. Ndiwo kubwayo tuvuganye uri Kigali, ugire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze, kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe aho uri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Nicyo wifuza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati gusoza umwaka neza no kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa, watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime, wirwe neza.
Wirwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika warabo Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifashe gute?
Kuri nje mwira ni kure ariko nifataje nabo turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda haruguru bagifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nk'uko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka twegeranye maze tukajya hamwe twahimbaza umwaka neza no gushima Umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Mu ntara ya Cibitoke. Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Yego.
Niba bakumva kuri ijwi rya Amerika ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nukuma wizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana izabikora maze tukishimira hamwe n'inshuti n'abagenzi. Yego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko iyo nashoboye kuba noted intambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo nari ndiho burya nkungura ubwenge bw'ibyo nkwiye kuba ndi bukore nibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi nisasiho
hari cyahindutse?
Yego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbishinga yese sindabize ariko ndazi neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicien Tetine, ababyeyi banjye n'abo tuvukana reka n'abari gukurikirana radiyo VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no gutangura ubundi amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli ndayihimbaze wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Aga nayo
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza.
Gose.
Umaze igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uvuye mu Uruganda?
Mbonye Uruganda.
Gogere ngenda kukuddamu kinyonyo.
Ndayimbaza rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo n'umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mu bw'abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kujya guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri Noheli no kuri Bonane nta abantu benshi baba bahari. Ego.
Ubwo abasigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyine kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala, tuguma Kampala nyine ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka hehe?
Ibururi.
Ibururi. Uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Oya, sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu mfise, ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe, uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute? Niki wakuyemo? Ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusange, naho ubuzima bwatoroshye yuba utaba mu bihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano tuba ufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mahanga namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki, mukora iki?
Turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana z'impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti, abo mutari kumwe, kuzasoza neza umwaka.
Ego, muri rusange ndasuhuje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo ijwi rya Amerika iduhaye kano kanya ko kubabwigisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane igihe ibihe bizaba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange.
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane, kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024 mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel wirwe neza. Na mahoro Marcel.
Ego, na mahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Yitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi, tugeze nko muri Kigali mu mujyi, ukagera ku Gisimenti, umuhanda ku kibuga cy'indege, ukaza hamwe KCC nyine ni hano Kigali Convention Center, batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru, hose dekorasiyo birasa neza, ku ngo z'abaturage, ku bipangu, amazu yo ku muhanda. Ubona yuko batangiye kubyinjiramo ku buryo bumeze kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya dizitera, kubona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya, bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya ahandi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari, kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara hari abazi Kigali, kuko wenda ariho baba barasezingiye faranga kuba wakize kwa kiri mu bicenge no bidya no yino ubere ka kiri kigari no ndara na hoteli ya teka no bayite n'izo gushaka ndi ni kiri tangi nanga mu Rwanda kuri kizi bati ari kwiziranye ndaziga ikintu bashaka bitewe n'icyo bashaka kureba icyo bakajya aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye butagoranye kandi bidahenze cyane kuko cyane mu mujyi wa Kigali biciye ari bikeya hanyuma ibiciro biri hasi cyane kandi raporo n'umunani ubundi ushobora gusanga wenda ni urugero ifi iherekejwe hano i Kigali ari 15 ariko hagera igisenyi ugasanga 25 kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwa kwiyongeraho ibyo bihumbi 10 kuvuga ati reka ndi Kigali ariko twebwe umujyi wa Kigali ntabwo Kigali busa rwose abantu bibiri bari bujya muri gati bisanzwe ku buryo udashobora kumenya undi wabaye kuko nabonye n'urwego rufite kanseri mu nshingano rura ireberera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho indirimbo ikigo gutega imodoka kugira ngo atazabaho kubura imodoka no kubwira naberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero no gufata imodoka i Nyamirambo kuri stade Kigali kuri stadia aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni ugufatira imodoka Nyabugogo hasanzwe uri kumva ko babikoze imbere kugira ngo hari amatariki yashyizeho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubitana twe kuzabaho.
Hanyuma se Mariseri ku giti cyawe urateganya kuzasoza utu mwaka?
Uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashinze Imana kuko maze iminsi itatu niyo ikora evaluwasiyo y'ibyo nari natanze imihigo twari twikinihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gusa nk'abafitiyeho bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye umuntu ushobora kuba ku kigero cya 86% ntekereza ko arabisaba noneho mu mwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndi mu bantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite silver jubilee ya Vensenka de mariage umuntu ugiye gusoza n'izi mwaka n'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze hanyutaka mu buryo gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko mu nzu yacu dufitemo abantu batatu njye mfite Shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe twese turaturanye dusa nkaho ari mu rugo rumwe urumva yuko kuwusoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza ifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza n'izo mwaka
yakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibirori nziza. Mbere na mbere ndifuriza kuzasoza umwaka neza urubyiruko rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing birumvikana ibirumviza kubika ko wanjye kupe ya papa na Mariana kupe ya Jemize na Odete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza nawe afite Yubire nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo Muhorangelike murumuna wanjye Adriana Mugakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Janvier Dusengeyejo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na byari muri Otisimu pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku ijwi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo dusaba umwaka utaha icyo dusaba njye ndashaka kugika ijwi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha wo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyangwa kuwa gatandatu mu gitondo tukaramuka abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi nikigihe neza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindi miritoriye vendredi ntekereza ko nidufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya n'igihano cya 30 tukajya duhamagara kuba bitindi n'icyasiganiro cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurize inshuti zanyu ibintu bitwifitiza ni icyasiganiro cyadufata kuko cara do futuro está desde o futuro está andando muito distante agora por cá aí quando o homem vem a comer pita o adoro chá se der a gente vai andar de marrom na lã de lácteia vem a comer o nosso dar a mulher chá chá de salada me dá com a lácteia de amido para nada do ser não há de muito o jardim o dar de caias na verdade ele é um crente já que se ele for da minha cidade ele é tudo a sua vida a caminho de vida
e onde ele embora na outra tarde lá né aí como é natural a conjura tu ichine mugusoza ariko nanje ngushimire wowe Marcelle kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nandi ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo by'uko twavugurura ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio Ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mirewe
uri hehe
ni mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nani ndabagezaho amakuru ari mu cyaro
iyo ntara nta zina yagira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya amafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaze mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiriho tugeze ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ugende mu cyaro mba mbireba ndabikurikiranira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama ku meza
akaboga rwose binihatare
twifurije ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko akaboga gahari n'ubu ari imiryango nyine bo bimucyaro babizi ntago ubushobozi bari bukeya udutonere tureze ubona ikirere nyine bari icyatsi kibisi bishyimbo nta yenda rwo bazabura akaboga ariko bazabona no kudushyima n'utwo turayi
utwo dushyimbo nyamara kandi tufite n'intungamubiri nyinshi kurusha n'izo nyama hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekeye
bo sinzi uko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagitingaga sinabigezeho nararwaye nangira utubazo two kubura akazi ariko buryo iyo umuntu ahumeka akaba ashoje umwaka ahumeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenzi
mbaye ahumeka yenda targetinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nubwo tuvugana nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagetinga ku mwaka wa 2025 nzaba meze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya mereka Mukamusana Laurence ndifuriza umwaka mushya muhire aho bita Macumi Augustin nawe ari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye ari mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Umbarabo ngao ni benshi. Nabandi udashoboye
kuvuga. Nabandi bose banze kumaze na maombi doni hawa wari kuri Sibia inaho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America, kuzi ya America muri rusange. Bose ndabasuhuje bazi kuri maombi doni.
Dani natwe ku ijwi rya America turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Ndabashimiye nama.
Radio ijwi rya America ikiganiro ni muri Isanga. Michelle wirwe neza.
Mwirwe.
Uriye?
Ndinga America Africa mu kitagara cha Isandani yo Tanzania.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashinirora uko biri kose.
Yego. Imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Africa yepfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane, batuye basanzwe babizi mu guhera itariki imwe y'uko 12 abantu baba bari mu myiteguro cyane, kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo. Abantu bari muri hotel nta babobotsi uriho, abantu bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru usoza umwaka. Nta kibazo na kimwe haratuka, aratekanye.
Kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe?
Jyewe umuryango ntabwo turi kumwe, turi mu buryo bwo gushaka ubuzima. Ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose, ariko ubwo rimwe rimwe bisacamwa, ariko umuntu arashimira.
Ruhamaze igihe kingana icyaho muri Afurika y'Epfo?
South Africa imyaka nashyitse muri 2017, ubungaho ngizi imyaka umunani, ngiye imyaka ndwi, ngiye muri munani.
Urahabaye?
Ni munahageze muhira, nta kibazo habaye n'amahoro.
Hanyuma se ku giti cyawe usubije amaso inyuma, n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute?
Umwaka wangendekeye neza, ndashimira uhoraho, ndakengura uko biri kose n'uko bitera de, ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyema, ndakenguruka kabisa, ndashimira uhoraho.
Wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe, ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika, ubutumwa waha abavandimwe bawe, inshuti, bujyanye no gusoza neza umwaka, ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo?
Mu baryango, mu nshuti twagiye tubana, ndabifurije umwaka mwiza, zubabere umwaka w'amata n'ubuki, kandi bawurangize imore aho buri muntu uwo ari we wese atuye, awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza. Nkacanangura nanga intasho ku Barundi bose basanzwe bava ngaha muri kino gihugu cya South Africa, bandi ku izina rya Kaburungu, nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg, Soweto, za Pretoria, bya Durban, bagenzi banjye bari Cape Town, abo tubana nga muri Western Cape, nga muri Eastern. Cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery, bakora akazi ka delivery, Imana ibarinde imikosi, ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zisanzwe zihari. Nkanjye nifuriza imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cya Rumonge, nifuriza abagenzi banje twabanye ngaha muri South Africa bafite Kovita Boris ari muri Quebec, bagira n'umugenzi wanje James yari ngaha muri Kingi Williamstown, ubu akaba asanzwe ari ngaha muri America.
Urakoze urakoze cyane Michel kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo kandi ugire umugoroba mwiza
murakoze
Radio Ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wirwe neza
muraho neza
muri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kukitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi
iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubungubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvugeho igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ni ukagira amafaranga akakubana make cyane ni ukuvuga ngo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nikomoze hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi kiba kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kariya kintu ira serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanjye ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha n'akanya tukisanzura hajye muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibyo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereze aho ni ukuri kw'imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukawuzi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu Gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara wa nyirabyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp twandikire izo detaye zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uje kuyifata uyishyikirize Jenoside mu Gasaro ni ukuri kw'imana tuzabana mpaka kuko muduha serivisi serivisi nziza cyane nta yindi radio ino ibi ngibi no kuri kw'Imana
burakoze cyane akizimana kandi natwe ku ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu ibyo byifuzo byanyu tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze urakoze cyane
Murakoze cyane
ishuri rya Amerika reka dufate na Eustache wiriwe neza
mwiriwe neza ndabumva cyane
uri hehe
Jendi ngai ujumbura mwashimi sokara cha ujumbura mu Burundi
bimeze gute nyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka
nashimite buri meza neza cyane tuko turayitegurira tuko turabika n'akanoti kugira ngo tuzo yitegurire neza cyane
yego ku giti cyawe bimeze gute wowe uriteguye neza umwaka wagenze ute utaha urawifuza miti
umwaka abaye n'ibibazo byinshi kweri mugabo niyata ko utaha byogenda neza cyane yari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine
hanyuma mu gusoza rero reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka magambo make
yego bwa mbere maze kwifuriza nawe ndiza umwaka mwiza w'ababyeyi banjye nawe tuvukana bose hanyuma nkifuriza nawe dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura nyine niwe dukorana akazi twari ishari minani n'abandi bose dukorana ngaha nyine nyonga nkipfuriza noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Celestin ngaha mu Kabondo dukorana nyine asigaye nkipfuriza n'umwaka mwiza na mwebwe mwese aho kugira icyo amerika mama muduha akanya ko gutasha kuko buri mwaka nama nipfuriza umwaka mushyashya nyine nkaba nabipfurije ibihe byiza namwe nizosozera umwaka mwiza
Estashe natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'uyu mwaka no kugira ngo mutashe abavandimwe n'inshuti zanyu Shimire enjeniyeri alwa mfashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha wegeranije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando
Je te chéris.